نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. تكالي تكبتلي ساتو تفسيرياتو يا سورة القارعة مع مغا فتكالي تكالي تكتسلي سا كماليزي سا سورة إميني نبو مايا أميني تكالي تكمبلانا فتكالي لوندي أنين ومالزي لا أميني أكوني نودي فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Tsono munthu amene muyeso wa ntchito zabwino uzalemele ndi kupepuka zoyipa ndiye kuti ameneyo adzakhala wosangalala pa tsikuli. Chimodzimodzinso munthu wokhulupirira akuyenera kudzitalikira ntchito zimene zingampangitse kuti ntchito zathu zabwino zidzapepuke pa sikelo pa tsiku la kiyama. Hadith ikulongosola kuti pali ntchito zambiri zoyipa zomwe zingapangitse ntchito zathu zabwino kukhala zopanda pake. Tanthauza nena kuti sizingakhale zopanda malipiro iyayi. Zina mwa ntchitozi ndi izi: ntchito yoyambirira kuwazunza anthu kapenanso kuwapondereza mwa njira iliyonse. Hadith ikulongosola kuti munthu adzabwera pa tsiku la chiweruzo ali ndi mapiri a ntchito zabwino. Choncho adzapezeka kuti adatukwana munthu wina, anawanamizira anthu ena ndi kunyoza ena, ndiponso anawononga chuma cha anthu ena ake chifukwa cha ntchito zoyipa zimene adachita. Ntchito zake zabwino zidzapelekedwa kwa omwe adawalakwirawo. Ndipo ntchito yachiwiri ndiye kugwira ntchito wopanda kuyeretsa mtima, wopanda ikhlas. Pozionetsera kwa anthu ndi mwa matama. Kuzionetsera kwa anthu uchita ntchito yabwino kandi sowumuka ndi swala, koma ukuchita zimene zizi osati ndi niya ndi chitsimikizo choti ufuna umsangalasa Allah subhanahu wa taala, koma uzipanga ifuwa chodzionetsera kwa anthu akudziwa kuti iweyo maswali kwambiri. Ndiye zikuyankhulidwa kwambiri mu hadithi kuti pa tsiku la kiyama anthu atatu woyambirira omwe adzakalowa ku moto wa gehena ndi munthu osoma amene wakhala kufalitsa dini ya Allah subhanahu wa taala moyo wake wonse. Wina ndi munthu wachuma amene wakhala akupereka sadaka mowirikiza pothandiza wosauka, komanso munthu amene wakhala moyo wake akumenya jihad munjira ya Allah subhanahu wa taala. Ndi anthu osewa adzaponyedwa moto wogehena mowatsogoza mitu yawo, kamba kuti sadagwire ntchito zawo moyeretsa, mopanda niya, mofuna kumusangalasa Allah subhanahu wa taala iyayi, koma adapanga zinthu zi pofuna kuzionetsera. Ibada yonse zonse zimene analinazozo kandi ilimu maphunziro a dini amene analinawo kandi swala imene akalimbikira kandi swadaka zonsezo sazakapeza nazo malipiro kwa Allah subhanahu wataala, ndipo mmalomo aka Allah subhanahu wataala akuwapasa chilango. Ndi hadithi ina ifotokoza kuti munthu amene angapemphere swala kapena kusala kudya ndi cholinga chozionetsera kwa anthu ndiye kuti wamphatikiza Allah subhanahu wataala ndi ngidwa zake imene ili shiriki pa ntchito zomwe wachitazo. Ndipo munthu amene sazalandira malipiro a ntchito zake zabwino zomwe adachita pano pa dziko lapansi. Muhadithi ina Mtume sallallahu alaihi wasallam walongosola kuti munthu wina aliyense amene angachite ntchito yabwino ndi cholinga choti anthu amuone pa tsiku la kiyama, Allahu tabaraka wa taala adzayankhula kwa iye nati, ndilibe wophatikizana naye. Choncho iwe unandiyikira wophatikizana nawo, iwe unandiyikira wophatikizana nawo pamene unkachita ntchito zabwino. Choncho siulandira malipiro a ntchito zabwino kwa ine, pita ukalandire malipiro ako kwa amene udawagwirira ntchito kuti aonewo, upite kwa amenewo. Ndipo ntchito yachiwiri, chimo lachiwiri ndiye kumwa zolezeletsa, kumwa zolezeletsa komanso kudya zinthu za haramu. Zanenedwa muhadithi kuti munthu amene amadya zinthu za haramu kapena kumwa zoletsedwa, zolezeletsa, dua yake komanso maibada ake samalandiridwa kwa Allah subhanahu wa taala. Choncho pa tsiku la kiyama, pa tsiku la chiweruzo, munthu wotere sadzalandira ntchito zake zabwino zomwe adachita pokhapokha atalapa machimo ake nayamba kuchita zolungama pa moyo wake. Ndipo chimolina ndiye ndikusapemphera swala kusiya kupemphera swala ndi chiyambi chopangitsa ntchito zabwino zonse kuti ziwonongeke choncho pa tsiku la kiyama chifukwa chosapemphera swala munthu sadzapeza malipiro ochulukawa zomwe zidzayesedwe pa sikelo zomwe akuziyembekezera kuti zintchito zake zabwino ndi zintchito zake zabwino kwambiri ndiye munthu amene sadzakapeza kena kalikonse mmaso pa Allah subhanahu wataala pa ntchito yabwino ina iliyonse imene anachita pa dziko lapansi pano chifukwa choti swala yake sinalongosoke sili m'malo iyake ndipo chimo la namba 5 ndiye kusapeleka kwa zaka zalongosoledwatu mu hadithi kuti munthu amene samapeleka zaka chopeleka chachapa chaka chija kamba kagawo la machimo amene amawapeza posapeleka zakati iyeyo adzamanidwa malipiro a swala imene amapemphera zimenezo kuti swala yake yes adzakhala kuti wakwanirisa lamulo la Allah subhanahu wataala komano idzakhala yopanda malipiro ena aliyonse ndiye mukuyankhula kwina titha kunena kuti ngakhale adzakhale mgulu la anthu oswali komano sadzalandira malipiro kwa Allah subhanahu wataala ndiye choncho nthawi zonse munthu aliyense akuyenera kukhala osamala ndi wokhudzidwa pa ntchito zomwe akugwira chabwino chilichonse kapena choyipa posatengera kuti ndi chochepa bwanji osachitenga ngati kuti chopanda pake sichoncho iya tisanyengeke ndizoteka kuti ntchito imene timayitenga kuti ndiyochepa ngati mungaichite moyeretsa mtima mkhala ndi ikhlas potsatira njira ya sunna ndizoteka kudzapangitsa sikelo yake yezabwino kukhala yolemera komanso ndikukhala chifukwa chobweretsa chipulumutso chake nge chikhululuko ndikukalowetsedwanso kujana munthuyo azapeza chipulumutso chikhululuko komanso Allah subhanahu wataala adzakamulowetsa kujana nge koma zonsezi kuti zidzatheke ndikuti ikhlas niya yathu zolinga zathu zimene tiupangira ibada ya Allah subhanahu wataala zikhale ndi niya yoti tikumusangalasa Allah subhanahu wataala koma kuyika niya ina muzochitika zathu mu ibada yathu tizoweza kuti tikuwononga malipiro athu ndipo Allah subhanahu wataala sakatipatsa kena kalikonse pa tsiku lachiweruzo Allah subhanahu wataala titeteze ndi kulandira zintchito zathu.